Beeralayda gobolka Baya ayaa wajahaya caqabado badan oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkooda, waxaana loo baahan yahay in la sameeyo dadaallo lagu horumarinayo wax soo saarka dalagyada si loo xoojiyo dhaqaalaha deegaanka. Caqabadaha ugu badan ee beeralayda haysta ayaa waxaa ka mid ah cayayaan iyo sidoo kaleeto abaaro soo laalaabtay, kuwaas oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkooda. Wasiirka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed oo booqday qaar ka mid ah beeraha gobolka Baya ayaa beeralayda ugu baaqay inay kor u qaadaan wax soo saarkooda.
Wali roognay meelo kumada meelo Ilaahay ni barwaaqaysadeen si beerogiyo roogno. Sidii si maragahay tan masgeedi iyo walaay la abuuray, nicmada Ilaahay na si iyo barwaaqada Ilaahay na si habati. Wali faday reer Koonfur Galbeed inganan ka baaqa gaar ahaan reer deegaanka. Meelo hay-ad leh wadu kusugaay dhulka kan aragahay tan si xaaladiisa ay. Wali sheeku wali xaalad jartay dad oo dhulka beeradaw walaagi dhulkan ha ku saaran oo Soomaalida kale. Lankijeeyo markay abaar dheedi iyo xaalad jartay, laakiin sanadoogan dem walinana baray wal hay-ad la raaw Kaarle Sugaaw oo uno ongorada jannayanana baray. Marka intii galay oo Ameerika la kushaanay oo heysay ka dhalay la sugu lahaay kaarshe waleysan lahaa oo seen ka baaqay in beerogii la faladu qaraada nibudu in beerogii la beeradu qof kasta oo geeka wal beerada koro oo xoog leh oo beeroshay falado koro in beerogii la faladu. Wali ogtiina magaalada dadka eedaa ha cariiri hagnaqati dadkii dhan beerogii ha ku tabeen derbiida la fadhiyey wax soo saarkii yaraaday. Wali faday marka dadka dhalinyarada ah iyo guud ahaan dadka intellectualka ah in beero la falo wax soo saarkii dalkan lahaay laha saaro Soomaalida kalena u nuqoodin. Rungu wali dheegi jarnay waagii una yaryaraa in ADC oo Soomaali dhan ku furun iyo dheegi jarnay ADC yacni meelo masgeeda la kakeediyaw iyo haada jartay masgeedaas la keediyawna wali ha ku baha jartay dalkan walina hasaaro jaray dadka dalkan leh u reer Koonfur Galbeed ayaa hasaaro jaray. Sugahay uun hanagnaya rajeeyan Ilaahay idin shay dadkana wali ku codsadaana intii sugahay la xasuusto la hanag iyo oo una beerogna gamno oo si guud walna sahan ku saarado korno in dadkan baahinyin la arha ama dadkii noocaas u la arha walina yaa ta sharaf xuma walina yaa ta damir xuma. Marka dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan wali lana beerogi hal faloy dawladda Koonfur Galbeedna wali siin ballan qaadasa Ilaahay idin shay wasaarad oo wali lana wasaarad beerad awurka la seen ku kaalmaya sunta la seen ku kaalmaya Ilaahay caafida dadku qabada wala dad la ku kaalmaya wal kasto oo beerogaasi access dad aan siyaaw iyo dad la ku kaalmaya dawladda iyo seen ku kaalmayaas reer Koonfur Galbeed marka wali in jeediyana sanadkan nagado sanadkii wax beerashada sanadkan nagado sanadkii oo lag nagaday beerogi in la falado in la soo bilag nagaday.